Hello. Hello. ሰላም ጤና ይስጥልን። Hello.
Hello.
አፋን ኦሮሞ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ቴሌዊን ምን ልርዳዎት?
አፋን ኦሮሞ ባንባን ነው ከናም በኑን በኑ
hayyeenan dhagayaa maalitiin gargaare televii
tajaajila televiini ka zimmedhe birrii kalanu biratban akka nurraa dhaatan barbaada
hayyee urjii 985 riqicha jedha dawwalaati lakkoofsa 6
nuuseenu jida hinseenu
lakkoofsi 6 hinjiru yoo ta'e maamila televii miti
lakkoofsa 6tti darra
ee
sagal saddeettami shan
riqicha jettanii lakkoofsa 6 sagal saddeettami shan riqicha jettanii dawwaltanii lakkoofsa 6 tuttu
akkas
ee
tajaajila dhaaboo
ee
galatoomaa
tole yeroo gaarii